Your man is an easy session right now. When I get to my DJ, where's the Achai Pete? Najua ni nini?
Niachenya shipite boss kwa ni mini nugu. Niachenya shipite boss kwa ni mini nugu.
Niachenya shipite
boss kwa ni mini nugu. Skosi nguvu baby girl, mi ukula njugu.
Yo DJ Sinch alongside MC Hype Jerry.
Shake that thing, hadi
I love you.
Kaende kaende.
Chezana yo, chezana yo.
Una ninyonya kama mae.
Akiona ni.
Kembuku vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidani.
Tuende.